likhaka. Zinkomo zikamzangwa zikancuthu zikakhwalo zikampondo mse zikamlanjana. Zikasohobe sezikanikwa ntosi basendleleni kuvutha umlilo. Yinzalelwane yakutsolo esidwadweni. Liphelo likathozamile nonoma. Intuntshe ngobukhali, yinyathi nesisele, yinjinga. Esadlokolo sakhiwe ngomnwebanga, umqulu wamagama, ophila ngokuzenzela. Udiza amahlebo nokuba imiceli mngeni mvunele engcotyeni, njengohili uyaphuma engcongolweni. Sisinxiba mxhaka esisimilo asidingi zindondo, sicace gca okwemhlophe ehlungwini. Ngumphilisi ngomculo nosiba, okukomngango, obuka kwamaxolo kwisiqu unika ukuphila kononxeba. Ndikuxwayisa umthika, ndikuguqela ngolwasekunene isankwane dolweni ndikwaphulela umnqwazi. Obakho buqaqawula buyikufaniswa, ntondini emaphikwa mdaka, uyinjuza, krele ndinilechiza phila ngonaphakade. Yanga iinkomo zakho zingazala amathokazi, awudingi kuzibika, intlokomo yomsebenzi wakho iqulethe igama lakho. Ndikuthwalisa impobole ndikufanisa nesolo ngokuphilisa, ingadla ngobukhali. Thunuka philayo njalo thole ndinileduna, ulikhaka.